sokugcina abaningi abalahlekayo Nkosi Jesu ngiyacela uzungigcine lami kulezi nsuku sokugcina baningi abalahlekayo Nkosi Jesu ngiyacela uzungigcine lami ongigcinani emuseni ongigcinani emuseni Angilizitha Nkosi Jesu ngiyacela uzungigcine ungigcine ebunzimeni ebuhlungwini ekukhuleni zihangqilizitha Nkosi Jesu ngiyacela uzungigcine ungigcine Jesu
Emuseni wakho Jesu ongigcina ngi Emuseni
unyesha nitawanda nitawanda unyesha zenyu nitengete zemari unyesha. Yeah.